Welcome to Virtual DJ Studio.
Yeah, this is only good quality music. I just want to put it on my mind.
Ki goda, Raicho!
Yeah, I'm going to put it on my mind. Rewind!
Ula, uja, ujani. Izi ngoma za Sumali. Asebeza moja moja rungu kibati. A moja moja, izi ngoma za Sumali. E moja moja. E watoto kusebeza. E watoto chawa. Watoto sinagogi. Watoto kina kone shamba. Watoto mnaziri amo na mboseri. Amsa ime wana mbulisha nike shura na mbuduki. Awe waju waju waju. Amsa ime wana mbuka simu minamba. A moja moja. Ayere sheki ere mwamba. E watere wana mbure watere watu. Amo na mbutolu tolu tolu. Amsa ime juma chogo. A watoto watoto wa vetu walere. A wili kisu. A moja 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 moja.
Yeah.
Professore Godi Quality Music. Anche se volete penso che te la mongo ma no.
Chi godere ciò?
The real on the beat.